Mal millions,
clock.
Laura Mastin, Yagala Kunyumirwa.
Chobola Wanga Santans Nekoya.
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 Yagala Kunyumirwa. Yagala Kusanyuka. Nebo Kubo Mukongo Sinyiga. Chimanyo ja kuchuka tuzanye banga busamba kwa simbi bwato busamba bulungi kuweyo make up tuzanye kuweyo make up tuzanye kuweyo make up tuzanye ine chana chenda bawo wenjira wako mtima gunkubagana munda mulize chitakalanya nekankana ngatalina musai agala kunyumirwa
Chobola Wanga Santans Nekoya
Yagala 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 Kunyumirwa Yagala Kusanyuka Nebo Kubo Mugongo Sinyiga Chimanyo Ja Kuchuka Tuzanye Kuweyo Make Up Tugenda Tunyumye Zebikumba, tugenda tunyumyenga twesa zebikumba Kuva kumutwe mpaka wansi Kuva kumutwe mpaka wansi Se party day, biana vya somye Se party day, biana vya somye Banga kusamba wansimbi Bwato kusamba bulunji Yagala kunyumirwa
Chobola Wanga Santans Nekoya
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 Yagala Kunyumirwa Yagala Kusanyuka Nebo Kubo Mugongo Sinyiga Chimanyo Ja Kuchuka Tuzanye Kuweyo Make Up Tugenda Tunyumyenga Twesa Zebikumba Tugenda Tunyumyenga Twesa Zebikumba Kuva Kumutwe Mpaka Wansi Kuva kumutwe mpaka wansi Yagala kunyumirwa
Chobola Wanga Santans Nekoya
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 Genda kole sete tujoge
Audio Garage.